Sihleli phansi sicelelelana ngalolu daba. Manje sesilana siyaxabana. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Ngalolu daba lwami nawe baby. Mina ngimepi now, ngimepi now. Solo loco mina nawe sihleli phansi sicelelelana ngalolu daba. Manje sesilana siyaxabana. Gimepi now, gimepi now, ngitshele ngimepi now. Gimepi now, ngalolu daba lwami nawe baby. Gimepi now, gimepi now, gimepi now, gimepi now, ngalolu daba lwethu. Gimepi now, mina gimepi now, mina gimepi now. Sicelelelana ngalolu daba. Manje sesilana siyaxabana. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Ngalolu daba lwami nawe baby. Mina ngimepi now, gimepi now.